kuqala nokumbona ngifune mpethe uqala nokumbona uqala nokumbona ngifune mpethe uqala nokumbona lo muntu uqala nokumbona nje ngifune mpethe uqala nokumbona Zinganyezi stranger uthatha kanjani uthatha uthathe ngini uthatha kanjani uthatha kanjani uthatha kanjani uthatha uthathe ngini Uqala nokumbona ngifune mpethe uqala nokumbona uqala nokumbona ngifune mpethe uqala nokumbona lo muntu uqala nokumbona nje ngifune mpethe uqala nokumbona
Tata Masha